Ngiyazehlisa ngiyekele nolimi lishelele. Uma kuyicala ukuthanda wena ngisho wena dali akumane ngifele khona ejele. Ngivele ngijabule uma mathenga noma ngikudina kodwa phecelezi ngithanda ngempela. Okwamanje asiye ngendlela kodwa wena ngisho wena dali ngiyokuthanda mhlampe ngiyopheza uma ngingathola inyembezi zami olwandle. Yebo ngisho wena dali ngithanda ngempela.
Thank you. think about me, do you? Do you? Tell me how you really feel. Do you think about me? Do you remember when we used to love? Love? Do you remember where we used to love?
Thank you. Sing in the street. shiqi singene shiqi shi shi shiqi barar koko te roba munyako
dabo.
I could to make
Voga sexy, lalo piki piki lali chini nenzi, ya lento feli pume tasti, kanzo la gali kan tum no mai, tum no mai, tum no mai, voga sexy, lalo piki piki lali chini nenzi, ya lento feli pume tasti, kanzo la gali kan tum no mai, tum no mai. Chavalo, menimo, ajinina sengaleo, pagamo, lene chino mfuto, o banina, 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 o banina, 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 o banina, 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 Chavalo, menimo, ajinina sengaleo, pagamo, lene chino mfuto, o banina, 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 o banina, 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 o banina, 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 o banina, 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 o banina, 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 o banina, 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 o banina, 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 bani 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 bani
Sandasa, Mundua, Sandasa. umuntu wami akona lo moya maphakathi kodwa inhliziyo ifuna lona Don't know.